Chizimidundo.com.
Jimmy X
66. Oh yeah. Karibu Dar es Salaam. Indo Bongo. Kila unachotaka hapa kinapatikana. Indo Bongo. Karibu Dar es Salaam. Indo Bongo. Kila unachotaka hapa kinapatikana. Indo Bongo. Unapokuja ndivyo ninavyokupokea. Haijalishi mkoa gani unatokea. Na wenza kwa likuja jui pongea ambao sasa hivi ndio wanaotufokea. Pita sinza mavi wanja vya tabata. Uone jinsi watu anavyo kula bata. Kitaka pombe na stare utapata. Ila kwa makini magonjwa usijepata. Yeah, karibu Dar es Salaam. Jiji lijawahi mwacha mtu salama. Yeah, karibu Dar es Salaam. Watu wanalipa kodi wana kazi ya kufanya. Yeah. Ukituliza ubongo, utashiki bosi. Watu wanapiga michungu, mwendo wa kufosi. Maisha mengi ni ya uungu, utajua mabosi. Wengi tunaishi kwa ndondo, hatuna vikosi. Karibu Dar es Salaam. Indo Bongo. Kila unachotaka hapa kinapatikana. Indo Bongo. Karibu Dar es Salaam. Indo Bongo. Kila unachotaka hapa kinapatikana.
Corn boy, yeah. Welcome to my city, that city night so litty. From Tadade to Masaki, yeah, we run it quickly. View up a hottie, took it checky, whole squad with me. Kwenye lijiji, tataseka kama hauna digits. Tunavo shine, cuts metoka overseas. Na kila siku stacking paper counting G's. Went through the fire, tukatoka na degrees. Hakuna seme yote, hapa ndio place to be. Kila mtu ana hustle, uku lazima we na dira. Washikaji wanapiga ndondo, soto kwenye mpira. Lady JD, hapa bongo joto sira. Watu wana mishe mishe nyingi baka drag dealers huh. Nyumba kupanga njia mipaki bongi ndinga. Fanya unachofanya usije ukaonekana mjinga. Neza kuna star kumbe kari ya koni winga. Kuliza takwambia nae brand anailinda.
Ukituliza ubongo utashiki bosi. Watu wanapiga michungu mwendo kufosi. Maisha mengi ni ya uungu utajua mabosi. Wengi tunaishi kwa ndondo hatuna vikosi. Karibu Dar es Salaam. Indo Bongo. Kila unachotaka hapa kinapatikana. Indo Bongo. Karibu Dar es Salaam. Indo Bongo. Kila unachotaka hapa kinapatikana. Indo Bongo.
Much respect to my mom. Nick Makariosi. It's my now music.
Music.
That's my boy.
Chizimidundo.com.